download kupitia smokemziki.com.
Apirika za mtu mweusi ajikupatia pana ugia, na ili goma ni kuwa na DJ Mushizo utawaua. Kafu paka kazi kwa nyau, we Mushizo utawaua. Nakupa mapenzi, nakupa vijenchi, kipia upati na kuonga tembo, twira jango bado texazi. Nakupa mapenzi, nakupa vijenchi, kipia upati na kuonga tembo, twira jango bado texazi. Si cheki na wowote, na ulinda angu moyo, mi wengine viloboti hawawezi kunifollow. Misi luki na wowote, na utunga angu moyo, mi wengine viloboti hawawezi kunifollow.
Yeah, nakupa vichenji, nakupa utamu, nakupa kasivi, unakuwa madamu. Yeah, nakupa ukamu, nakupa na marejesho kausha damu. Unazidi takata, unazidisha mpaka napata. Au nikali mbata, kana kwamba umenikamata. Yesu nitembele, na uyu wasi mpigendele. Ukichuma tembele, minachuma pesa ni kujengele.
Sicheki na wowote, na ulinda wangu moyo, ni wengine viloboti hawawezi kunifollow. Misiluki na wowote, na uchunga wangu moyo, ni wengine viloboti hawawezi kunifollow. Dance
tuone.
Dance rotate.
Mushizo utawaua. Kafu paka kazi kwa nyau, apirika pirika za mtu mweusi ajikupatia pana ugia. Afro mapishi klasiki, Dudu Mavi Javi. Anakubali sana Mr. Genius, we ride a trip in town. Nakubali sana Isa Dansa. Anakubali sana wanangu ambambadu, we wakumanda.
Smokemziki.com.